Hyper Boy, DJ Sarge.
DJ Desma, Desma. Desma, Desma.
DJ Sarge. DJ Sarge. DJ Sarge.
DJ Desma 254.
What's up, people? You answer with DJ Sound.
Chimana Quanzo.
Teddy
B. Niligiona Tunisana. Kunawakati Mao. Niligita Rausana. Kunawakati Mao. Niliona Nicochini Sana. Kunawakati Mao. Niligiona Tunisana. Kunawakati Mao. Nilijitha rau sana. Kuna wakati ya mbao niliona niko chini sana. Kumbe machoni pa Mungu tofauti sana. Kumbe machoni pa Mungu tofauti sana. Kuna wakati ya mbao walo na shida kama wewe watakucheka. Kuna wakati ya mbao ulodha nini marafiki watakutoka. Kuna wakati ya mbao utadhani Mungu acha. Kumbe ya Mungu ni mengi sana. Kumbe ya Mungu ni mengi sana.
Nipe kibali ni bariki, ni bariki ni washuhudie. Nipe fedha ni miliki, ni miliki ni kutumikie. Mungu wangu ni bariki, ni bariki ni washuhudie. Nipe fedha ni miliki, ni miliki ni kutumikie. Kikuche kikibandani. Na kumbe yeye amekuchora kiganjani. Kwani maisha yako yako duni namna gani? Na kumbe yeye amekuseti mpangoni. Na kuita kuja nenda nami paka mwisho kile. Lady ni bless ni weke kamili. Maisha yangu family. Mentally, financially, emotionally, physically. Ni bless ni weke kamili.
DJ Sarge.
Maisha yangu family. Mentally, financially, emotionally. Ipe jibali ni bari.
Rumea seti manakua sana kibu.
Usemwe dena mi.
DJ Sarge.
Contact DJ Sarge on 0716-464721. Instagram, Facebook and Twitter, Sarge Kenya.
Tamona mpote kumabie ebo na rejea. Rejea bwana.
Hey! son. Me no me papa gwandusha di utin. Hey, be prayer son, send me your prayer son. Ho, prayer son, send me your prayer son. Me no me papa gwandusha di utin. Hey,
liquid thunder.
Watch your mouth. Jo nitapata nishi vile unataka, vile unataka bila wewe nitasafa. Oh nitasafa minataka, ulipo ndo minataka tukuka. Please nitapata, jo nitapata nishi vile unataka, vile unataka bila wewe nitasafa. Oh nitasafa minataka, ulipo ndo minataka tukuka.
tatizo la kazi, jamani linakukwaza sana. Kukicha utapata kazi, utafurahi sana. Sana, sana, sana. Mwisho wa siku kweli utafurahi sana. Wakati mwingine Mungu anakujaribu tu. Oh, aone imani yako, aone uaminifu wako, aone utifu wako, apate utukufu kwako. Aone imani yako, aone uaminifu wako, aone utifu wako, apate utukufu kwako.
Kama maua ya nanga, mimi mwanao, inabidi ni ngare. Kama maua ya nanga, kuna ni Ferrari. Kama maua ya nanga, na mimi mwanao, inabidi ni ngare. Navuta machozi,
navuta machozi,
navuta machozi,
navuta machozi.
Imani inapanda, navuta machozi,
navuta machozi,
navuta machozi.
Imani inapanda, navuta machozi.
Kama ndege wa angani wanapata msosi, na saiweje mi mwanao nipate mikosi. Na wale tulosoma nao wamekuwa wadosi, na mimi shida za nijia sikiwa kikosi. Kama ndege wa angani wanapata msosi, na saiweje mi mwanao nipate mikosi. Na wale tulozo manao wamekuwa wadosi, maskini shida za nijia zikiwa kikosi. Wacha imani ipande, imani ipande, wacha imani ipande.
Ipande, ipande, ipande,
imani ipande. Wacha imani ipande, imani ipande.
DJ Sarge.
Ipande, ipande, ipande.
Kama maua ya nanga, ya nanga. Kama maua ya nanga, na mimi mwanao, inabidi ni mare. Kama maua ya nanga,
ya nanga,
kuna ni Ferrari.
Kama maua ya nanga,
na mimi mwanao, inabidi ni mare.
Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Sadakta na wewe, niko sawa sawa. Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Niko sadakta na
safi na we, wangu mtima unabumujitwa na we. Natamani tukukamata selfie ni post ili watu wajue niko sambamba na wewe. Safi na we, wangu mtima unabumujika na we. Natamani tukukamata selfie ni post ili watu wajue ya niko sambamba na we.
Mi uliasikia milango ukanifungulia isoma blessing nikazipokea. Niko sawa
maomi uliasikia milango kanifungulia isoma blessing nikazipokea. Niko sawa sawa.
Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Sadakta na wewe, niko sawa sawa. Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Niko sadakta na wewe, niko sawa sawa.
Niko sadakta kwako tundo minadati kile natisha minapata ile mizuna waskata kwa kutamka makasata.
Niko sawa,
niko sadaka
kwa kutundu minadata
kile natisha minapata ile mizuna waskata kwa kutamka makasata.
Niko sawa sawa.
Maomi uliasikia milango ukanifungulia isoma blessing nikazipokea.
Niko sawa.
Maomi uliasikia milango ukanifungulia isoma blessing nikazipokea.
DJ Sarge.
Shanga, na utashanga, na utashanga.
DJ Sarge.
Take me up. Ni me la kakumbo ya Yesu Masia Zambe. Ni me la kakumbo ya Yesu Masia Zambe. Ya kumbri kisa modi monde ko Yesu Nangai. Ni me la kakumbo ya Yesu Masia Zambe. Tawala, oh, tawala. Hey, baba chukua control, tuna surrender kwako. Tawala, oh, hey, baba chukua control, tuna surrender kwako. Hey, baba chukua control, tuna surrender kwako. Shetani ambaki anastuka kisikika sauti kwa spika. Bila nasuka kwenye mizuka chupa machupa kama bazuka. Sipa na panga Yesu nasuka tunafunika bila machuka. Jesus hold me up, lead me on, bless my life, take me up. Jesus hold me on, lead me on, bless my life, take me up. Nime laka kumbo ya Yesu Masia Zambi. Nime laka kumbo ya Yesu Masia Zambi.
DJ Desma 254.
Nime laka kumbo ya Yesu Masia Zambi.
Let's go. Kimoja, akivunji chawa kidone. Ndivo walivo tuambia wazee wa zama. Lakini kabla ya wahu alituambia nini shama.
DJ Desma,
sama cha baba na mama.
DJ Sona,
mimi wakawe kitu kimoja. Ila nomba kwanza ngoja, tulia usije zama. Mapenzi ni ya Maulana, alishapanga kipande cha ubavu wako. Wakati ukiwadia, yeye atakupatia na kikupa.
Kwa mabeshte wanamcheka. Tibi yake amevaa viatu vinacheka. Nguo zake pia tough na zimeraruka. Kwa nini umemwacha akiteseka?
Muoneshe penzi uliye
Cause she is your baby, mother for your babies. Uno better know this shit and nicely and respect you wanna
DJ
care
Sarge.
Who finds a wife
DJ
and
Sarge.
A good thing and open favor.
This is DJ Desma 254. Kuishi kwa njia zake, juwewe ni mali yake. Sehemu ya mwenye haki, ni baraka kumiliki. Na umwaka ipingiki kwako, na thibitika neno lake. Ni wakati wako, wakati wakubarikiwa. Ni wakati wako, wakati wakuinuliwa. Ni wakati wako, wakati wakubarikiwa.
Source 7116708 04 on Instagram. Follow at DJ Desma 254.
Wana Yesu amefungua milango yako. Asante sana. Endelea kumuamini, kuishi kwa njia zake. Tuwewe ni mali yake. Mariko, utii amri zake, kulingana na neno lake.
Hyper Boy.
Wakati wako,
0871-670-804 on Instagram. Follow at DJ Desma 254.
Now hear this.
Now I'm waiting for now.
Desma 254.
DJ Sarge.
Sinajua siku yetu leo. Hello baby, ninajua na kuoa leo. Hello, baby, lile keki twalikata leo. Hello, baby, oh baby, wewe ndo sweet pie, manyama choma, my sweet angel, baby, my oxygen, yo, yo, yo. Oh baby, say yes I do. Baby say yes I do. Yes I do. Baby say yes I do. Say yes I do. Baby say yes I do. Just say yes I do. Baby say yes I do. Baby you accept me proposal. Could I never love but you? Where you are, accept me proposal. If you fall in love with me, baby, you ready to spend your life with me? Oh baby, do you wanna be my wife? And you could only tell me yes. Me my got the love that could be like me, yes. I will take your finger, put a ring on it, and thank God for our love, baby. Oh yes, girl, you're my sweet pie, my nyama choma, my sweet angel, baby,
the
my oxygen, you,
Kenya, DJ Sarge.
Oh, yeah.
Once a day, I'm going to represent you, Pose, and I lay it
out. Baby,
come. Me want to take you to me pasta, baby. Marry you, suppose me no want to be pasta, baby. Can't wait enough for you, I call my baby. Christian boy, I'm in love. Hey.
I used to lie to myself that I'll always be a player, just like the man. But when I saw you, my heart skipped a beat and my
heart was
empty.
Stress, sick, on yingi, matatizo, ni mengi. Press, nigga, yingi, unishike, mkono, bwa.
Kekete.
See man and a bone of you.
See I'm coming.
I perish, no, now perish.
Security.
I see your stand on me broken,
you're calling me.
They party no, they party no.
Kekete.
See man and a bone of you.
See I'm coming.
Now perish, no, now perish.
Security.
I see your stand on me broken, you're
calling me.
Sometimes situations that find man in other man. Confusing it, conflict the way you can slip for your man. One man and a ghost, so that him go on, put him in control.
Control
away, him stop me, father, help me till no man.
Give me the hole.
Sometimes situations that find man in other man. Confusing it, conflict the way you can slip for your man. One man and a ghost, so that him go on, put him in control.
Control away, him stop me, father, help me till no man.
Give me the hole.
Confusing it, conflict the way you can slip for your man.
This is DJ Desmac 254.
I
ameuiba moyo wangu, Yesu si polisi anifunge. Ananibeba, bembeleza ye ni rafiki wa
dhati.
Akiahidi lazima tatenda, Yesu ni mfalme wa amani. Kuwa karibu naye natamani. Yesu siyo mwizi lakini ameuiba moyo wangu, Yesu si polisi anifunge. Ananibeba, bembeleza ye ni rafiki wa dhati. Akiahidi lazima tatenda, Yesu ni mfalme wa amani. Kuwa karibu naye natamani. Yesu, Yesu ni rafiki, nimemuona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki, ahadi zake kweli. Yesu, Yesu ni rafiki, nimemuona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki, ahadi zake kweli. Okusubirira mu mwami, tobulayi mu mwoyo kwanje, okulonda malako kake. Tulireshuya ishiraya, Yesu nomulina watoto. Avolanga malako kake, Yesu nomulina watoto. Oba ebini na etambanga, Yesu, Yesu nomulina. Emulolanga bane, Yesu, Yesu mulina. Malako kake toto, Yesu, Yesu no mulina. Emulolanga bane, Yesu, Yesu mulina. Malako kake toto. Yesu, Yesu ni rafiki, nimemuona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki, ahadi zake kweli. Yesu, Yesu ni rafiki, nimemuona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki, ahadi zake kweli.
Kumtegemea Yesu ni utamu sana, kukubali neno lake raha moyoni. Kumtegemea Yesu ni utamu sana, pake na imani mepata uzima na amani.
Kumtegemea Yesu ni utamu sana, kukubali neno lake raha moyoni. Kumtegemea Yesu ni utamu sana, pake na imani mepata uzima na amani. Yesu, Yesu ni rafiki, nimemuona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki, ahadi zake. Yesu, Yesu ni rafiki, nimemuona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki, ahadi zake kweli.
Neno lake Bwana ni kweli na amina.
Ahadi zake kweli,
akiahidi kitu lazima atatenda.
Ahadi zake kweli,
Mungu ni mwaminifu.
Ahadi zake kweli,
ahadi zake kweli,
ahadi zake kweli.
This is DJ Desma 254,
the dope boy from Nairobi, Kenya.
DJ Sarge.